Woody Beats go crazy.
Yo, Casey. I pray, so we in the building tonight. Boy, Cash J. Mul.
Bowie. Kujani na nudiela moenda. Uvala makamba opa. Nina tukwa ni drama zanena. Bowie. Kujani na nudiela moenda. Kuvala makamba opa. Nina tukwa ni drama zanena. Mama told me don't cry.
So say she's a karateka.
Kale za mwamu na kulimba. Mama told me don't cry. So say she's a karateka. Kale za mwamu na kulimba.
Generosi na mela pa concrete, vali inspired low-key. Na pita tena muvambili, no wonder next single mwoni pompi. Elo, watch how you approach me, uliamula you knew is not me. Samu teo yu nilikoki, wamo waka kwe wati wamo low-key. Nenzo suka majila mwa modbo, batia pa majila ya limotpo. Brother, what you know about kutia ukapenze impossible. The bats we kissed, okay kwenze kukapitia mwa kutipish. Ufani kacheno tasha wajize ukachumpa above si kiss. Sembe si microphone na fighting spirit ikanga. Niliku, mwense mwete nzopeze kacheti limo. Olo vati pasa ma attitude. Underdog to a CEO. Kumashu on take a chili low. Veni nakula na wubali proud you when they see me mo my video.
Mama told me don't cry.
Sonse she's a karateka.
Kale za mwamu na kulimba. Mama told me don't cry. So say she's a gonna be done. Kole za mamu na kulimba.
Life in a kula, the film bone kapa mwene kwa tinali chindi kafwa. Kapa na never worry, they know what no one de nangpa. Them bone saka, movie de wale mwene kwa tyo sende aku jim ka shinta menda. Ka, mwenye lele kwa it's not your foot, but umuti mawanti ni ka. Ka, nkondo na kapowe, mungkondo na kapowe. Nida dida pwechi waya owe, brother wu chush kevu nobe. Ganda dida, van tupa lunch time, fakuta kwiti ati sode. Boy, ni mwudi lona ade pita, get him pivi la mahala, no way. Da, nale pita munsele ya manoko no kwa machatile. Nyuko mchinshina pokelo mshiku na ya mbile ukushile ndia ntiko. Yali kemu ya fitala kule mwana kwa jilesa tia kufala. Went to school is a party osha vuzoka na masampuiti ya fya kufala.
Mbawi kujo nina nujela moenda. Uvala makamba opa opa. Nina tukwa nidwa mazanena. Mbawi Kuvala magamba oka oka. Nina tukwa ni drama za nena. Mama told me don't cry.
So say she's a karateka.
Kale za mwamu na kulimba. Mama told me don't cry. Sasa sisi zangu la bita, kwa nje zangu mwa muna kulima.